Badiri njia ananikwepa, hata habari zangu hataki kusikia, ananitesa kanirubuni, kanibwaga njiani na dhalilika. Mimi si wa mbinguni wala duniani na tatarika. Ti kanitema bigiji, tamu limekwisha uba kushnei babuji. Moyo ti sikubari dididi, mateso napitia shuruba yanatamba aiji.
Haya kitaka sawa, asipotaka gazi, yanini kupiga na bigi kutwa statasi. Yesi kamwa kugawa, wache tuagi nafasi. Tabaki single kama ndo naona saa, inywe ni party. Tena tapati, nasema tapati, inywe ni lewe sana, bacha tapati. Yani tapati, nasema tapati, na wakinipa mashoga zake na dawama staki.
Hoshi akitembeze kanaona sawa,
wacha akitembeze kanaona sawa,
ila umwambie
akitaka sawa, asipotaka
basi
yanini kupiga na bije kutwa statasi. Yesi kamwa kugawa, wache tuagi nafasi. Tabaki single kama ndo anaona sawa, inywe ni party. Tena tapati, nasema tapati, inywe ni le
Come mix slicer.